madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Shiiraan iyo war uu soo saaray goorna weeyto waxa uu ku go'aamiyay in la kala qaado doorashooyinka golaha wakiilada iyo tan madaxtooyada si loo helo buuri muddo ku filan in la qaado caqabadaha horyaala doorashada golaha wakiilada ee arrinta khilaafka saabiqaysiga. Afhayeenka madaxtooyada Xuseen Aadan Cigehe oo si jira in goorna weeyto qabtay waxa uu sheegay in doorashada golaha wakiilada dib loo dhigayo, laakiin muu sheegin muddada dib loo dhigayo. Hase yeeshee wuxuu sheegay in doorashada madaxtooyadu xilligeedii lagu qabanayo oo ah sidii hore loo go'aamiyey 7-22 Maarso 2017.